omukulembeze w'eggwanga era akwatidde enaale mu bendera mu kaluuko bwa pulezidenti ak'omwaka ogujja 2026. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asuubizza abantu b'ekisolo nti wakukola ku nsonga zaabwe n'ebyo ebibaluma ssaako okusitula enkulaakulana mu kitundu ky'ekisolo. Olunaku olwaleero Pulezidenti Museveni atalaaza ebitundu eby'ekigezi ng'asimbye amakanda mu kitundu ky'ekisolo era ng'akuyega abeeyo ng'ayagala bamulonde ku kisanja eky'omusanvu ayongere okukulaakulanya Uganda. Pulezidenti Museveni bw'abadde ayogerako eri abawagizi b'ekisolo abasuubizza nga bw'agenda okwongera okukola enguudo mu kitundu ekyo ssaako okuteekawo kaweefube akulaakulanya ebitundu ebitali bimu.
Nimbyerebera enguudo ebaali bagamba etwakozire eyakabaale ekisolo naziri ezindi ez'omuli kigezi nimuzireeba. Nshomaho omufayiro yange aha emihanda eibakukora ningeibakuza kukora haroho kabare reka obunyonyi andi kisoro mu Gahinga National Park Road konka nibija kukora buko esente ziriho ne esente ninzireba ziriho then haroho umuhanda ugwa kisoro nkuringo rubuguri muko so ejye mihanda nayo nibija kugitera kora ngutwezi